track.
Desankala sa be my example. I think that you will be mad. Zankala munga uyuja. Kukula kwatu. Kulibezo kaniza pokuti fetinga kale pona bantu. Munga lelo. Manchutaye. Ati mwananga pwila ni kubangu shule. Daya yon zima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe. Manchutaye. Nanga pila ni kubangu shule. Daya eyo nzima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videdisha ee.
Bana ndelo mba mune ntepela konfendeta. Tati kwa nise ine na makayandi. Isuriro mwishi na denu. Bana ndelo mba mune ntepela konfendeta. Tati kwa nise ine na makayandi. Isuriro mwishi na denu. Babae,
let it happen, nobody.
Babae,
no one to
baba, somebody.
Babae,
blessing,
shall you move to it?
Babae,
let it happen, nobody.
Babae,
no one to baba, somebody.
Babae,
blessing,
shall you move to it?
Babae, 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 babae,
shall you move to it?
Baba e baba 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 e baba baba
shall you move to it?
Mama told me one thing, never give up. When they beat you down, please pick it up. Dawe yako ili mukufika manje. Fena they don't wanna see you sit at the top. They don't wanna hear you play, wanna see you flop. Ngati sunga ende oke crow. Manjela eti
uda.
Nanga pila ni kubangu shule. Daya eyo nzima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videdisha ee.
Naya chiyuda ee.
Ati mwananga pila ni kubangu shule. Daya eyo nzima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videdisha ee.
Haba manjelelo. Haba manjelelo nizo jambe iwe. Nizo jambe iwe. Haba manjelelo.
Yeah.